sappo e tati ɗo e Dakar, yamde sappo e jeegom to Addis Abeba leydi Ethiopie. Bisimilla mon e kabaruji ɗi.
Aisha Sow.
Ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi, Senegal société civile nana waɗa seppo hannde e lamorgo Dakar ko fedde wiyetende ar suñu élection woni rende sungoji men, so tawi en pirti ɗum e fulfulde ko ɓen kebli go seppo. E ɓeni e lawol Oumade Sy, presse faade Liberté 6. To Ethiopie, jonde balɗe ɗiɗi fedde dental leyde Afrique UA udditi hannde to Addis Abeba e ngal tummodiral toɓɓe kewɗe ene fada hen ene hen alhaali Senegal. Mayde lundi yanke laamu Russie ɓurɗo lollude Alexei Navalny e nder kaso waɗi dillere e leyɗe hirnange yankoje ha e dental leyɗe Europe. Ɓe jofi hen ko laamu Russie. Ko ni woni toɓɓe mawɗe ɗe joni joni jaccinen. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde, on calminama, bisimilla mon e jonde men kabaruji. Ɗo e leydi Senegal, société civile nana waɗa hannde seppo ɗo e lamorgo Dakar ko fedde wiyetende ar suñu élection woni rende sungoji men, so tawi en pirti ɗum e ɗemgal Fulfulde. Heɓli ɓe gonɗon seppo e ɓeni e lawol Oumade Sy, presse faade Liberté 6. Ngal dental ko gam weltanade pellital suudu tambin dosgal leydi ndi gonɗon seppo non ene yaadi hannde e yamirore hilifaaɓe laamu ngu. Fadima Sy yehi toon tawtoreyeede ɗum. Fadima, mi salminiima.
Mi salmitimaama Aicha Sow.
Holto ngoo seppotol ni e o sahaa jooni?
Seppo ngoo gasi Aicha Sow, nange tan ko maajere nde alaa haala ɓe noddimo kamɓe dental ar suli élection, kono wattindi heewde gulaali sabu ko dillooɓe politique ngoni ɗoo haa heewi. Ina teskaadu jeyaaɓe kawte politique keewɗe ko wayi no grand parti mo Malick Gakou tahaw Sénégal mo Khalifa Sall, Déthié Sall yen nden ɗoo, heewɓe nden ɗoo e sukaaɓe heewɓe wonnduɓe e Ousmane Sonko. Gila naane noon aɓeni ngulna inde Ousmane Sonko, aɓe naamno yo yaltine kaso nodduɓe moobondiral ngal. Noon wonaa ni ɓe njiɗirno ɗum sabu yiɗde maɓɓe wonnoo ko maajere nde wona maajere ndenndiyankooɓe, kono ko teskaadu hannde ko maajere politique Aicha.
Eɗen nganndi wonnoo sabaabu o tigi ko ngam Macky Sall waasa dirtinde mbiyen ɗi sungooji, kono caggal nde Macky Sall wayri sawru mbaggu, mbiyen holko woni faandaar hen ngoo ɗoo seppo?
Eyi Aicha Sow, maajere nde fellita maajere nde fellitaama gila hade conseil constitutionnel no hokka goonga lumbiiɓe yaano wullitoyde wullitaade toon ngam Macky Sall waasa riwtude sunnguuji ɗi. Ummini ɗum ko hollitde ɓe njaaɗaani e pellital Macky Sall. Hannde Macky Sall rufiima caggal, kono ɓe ngoppaani nde wonnoo ɓe nganndaani tawa mannde Macky Sall felliti waɗde sunngooji ɗi Aicha.
Ko noon tigi, a jaaraama Fadima Sy, min goppuma ndewinoɗaa oon alhaali. Haa jooni ko e Sénégal njokkaten, hoorejo leydi ndi holliti nani jaɓi gollirde yamiroore suudu dosgal leydi ndi. Ɗum anndinaa ko e batake jogiiɗo konngol galle laamorɗo hanki. So tawi ngal pellital holliti sungoji ɗi mbawata waɗede e nogas e joyi lewru ndu, no wiranoni joni ko laamu ngu hani ƴewde no yuɓɓiniriɗi, no yawiri e no moƴƴiri e ngal jaɓɓal ɓuɓtingol sifa dawrugol leydi ndi. Yimɓe jaggiraɓe alhaali politique ene jokki ɗaccitede e nder balɗe ɗiɗi, ko Abboto e yimɓe temedde joyo jagganoɓe e seppoji jottodirɗi Ousmane Sonko ɗaccitama e jaɓɓogol ɓen ɓeskuji maɓɓe e jinganoɓe yimɓe Ousmane Sonko ngari jaggande ɓe junngo e walludeɓe no ɓe duttori e cuuɗi maɓɓe. En payatto RDC hare nde ɓamti hakkunde walla mbiyen hanki toon to wuro Sake e funnange RDC hakkunde konu Congo e murtuɓe M23 e nder nde ɗo yontere konunkoɓe ɗiɗo Afrique du Sud jeyaɓe diɗɗal CADC walloɓe konu leydi ndi mayi caggal nde bombo yani e dakorde maɓɓe. Kadi konunkoɓe ɗiɗo rumani mayi jaggodiral yontere ɓennunu nde haa jooni e nder wuro Sake. En kaalino e gardindi kabaruji men to Ethiopie, jonde balɗe ɗiɗi fedde dental leyde Afrique UA udditi hannde to Addis Abeba laamorgo ngo e ngal moɓodiral toɓɓe kewɗe ene paɗa hen haa jofti e alhaali leyɗe Sahel e hare Soudan. Ɓe hooreɓe leyde Afrique tawateɓe e nde fedde gadori ko e Sénégal, ɓe namdima juɓɓigol sungoji ɗi no ɓuri yawde. Kettoɗen hen jantore Ibrahima Niang.
jonde fedde leyde UA no hawriti e caɗele e yogo e leyɗele Afrique saabi mo toɓɓere Sénégal adino yewtede faade e yuɓɓingol sumgoji lefol laamu ngu. Fedde UA namdimo hoorejo leydi Sénégal nde yuɓɓinta sumgoji hoore waaku leydi ndi ko ɓuri yawde e yaccade e hen pellite goɗɗe ma ƴet faade e leydi Mali, Burkina Faso e Niger, leyɗele jaltuɓe e fedde CEDEAO. Baasi gonuɗo to Soudan hakkunde général Al-Burhan e général Hemeti wonɓe e lural ko ɓuri lebbi sappo. Ene fada e jonde nde gardotoɗo keso fedde leyde UA Mohamed Ouldou Gazouani, hoorejo leydi Mauritani, toddugol makko ma gongɗine hande e nde jonde. Jonde nde fuɗɗi ko hande kono ma gasoy jango e alet nde.
To Risi Hamaide hellundiyanke laamu ngu ɓurɗo lollude Alexey Navalny e nder kaso waɗi dillere e leyɗe hirnaange yankooje hay dental leyɗe Europe UE. Ɓe njoofi hen ko laamu Risi won e leyɗele ni kaali ko warngo e inde Vladimir Putin. Commissaire towɗo ONU kalfinaɗo haqqeji neɗɗanke holli hen mettu mum e eraade e dartingol lebte to Risi o lundiyanke jaretenoɗo e duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi maayi ko e kaso to uddano fodde duuɓi tati e caggal nde o posinano cuuɗiiɗo walla mbiyen cuddiiɗo makko erima leyɗe windere nde ganditta ko hoorejo Risi saabi mayde joom galle muɗum. Volodimir Zelensky siifi hanki to Paris nanodiral kisal e hoorejo ndin leydi hono Emmanuel Macron, on fodanimo ballal ha fodde milliarduji tati euro ko fati e kaɓirɗe kono e hitan ujunnaaji ɗiɗi e 2024. Tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tonguɗen kabaruji ɗi, on jarnama e kettogol.